studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaru jame fulfulde alkamisare noga e go lewru juin jana yamde soki du studio tamani miden tawa e maison de la presse do pomoko do o do wottu goto wodi do radio kawral mopti kira bon competitivité sukabe jokolbe ujinaji njalti nyalom hande on dartobe latade police en lele dindi ka wattu jonobe jogi titallaji moddo be gonde jojinde kaytaaji mabbe di feccude carte kande wotirede dum fuddi ko buri milioji jetti carte kanyen kane feccede lele di malindi fu e mangal mudun kambe dum lamu kobe be kollitiri hejjodi fu njaltinama lehen yalla jamardan hewta carte mudun en fedde deb noddata parti sadinde be ngadi pilenti fewde e lamobe kollitiri ko heewi ko yubballe sariyaaji wotti ni leedi meden di fudun jottaaki o do plainte juddinama le fedde seddi ya wonde di wonno sembe kabaruji dimi jogini on do bete hande di bismillah modon e hedaate ko yata police ngab uyna dido me teme dido kanyi en dartete leedi di fu e mangal mudu be tawete le nokkule gollirde commissariat ngaji de fu wattu jono dum won sukabe jokolbe be gondi e lannina dido golleje be gondi en dartude faabe laato dum holitaabe nokkule kewde be gondi juddinde kaytaaji mudu ka dum e tawete fu sukabe quality wi de wattu jonan gondi matude hono yurkuji kabaru golleje dido labbinaka fa keben famtare kede Ousmane Ali Boulie mumini sendebu
faice tawa himbe anan jenna police en sukabe hewbe anan jabondira balle chakitide de fa joina tal ki mube yalla analato police en sini yogabe en jidi wadde golle o fa ndena himbe yogadu holiti wiide sabe wala golle dum wadi dena tewta lata de police ko lati fu e be jogi tidallaji fa be kebe joininde de reji mabbe le nokku o
depuis la on a pas encore
etia mi ba way joininde talki amen sabe jama ana hewi nyende arando mu mi do wonno do ka won humani do dum noddi himbe joyo en dardi e min keddi be min jalta gila altinere mi do wadda ya warta fa joni mi bawa jo inde ereji ame min tampi gilla hejjere jamma watu deja mi don gara yo balde tati mi den gada ya warta
be sugabe ummi be dari hande fa joni talki mube ana jogi tidallaji mawdi e golle mudum e koliti wide lamu o wada ko wayi fu par yukurukuji gada e suba gongol
me ya aussi le dirigeant
kananke yokabe ana nanga ereji sarabe mabbe min be andane do do e min tampi batte dum lari na kifagas mi den gada no dango fewde lamu o ewta dum so wana no dum wori dum gasata be ben dara min daro min jokkondira kat dum fur marsata yo balde tati
min gadi e bawd amen fu yalla meden natale nokkuto dereji di joinete ton ka lamu kobe gombe le o nokku jabay accude min jottobe yalla meden landobe no golle o yarata holitinde wiide o golle puddodo sappo e jetti lewru juin dum gon en leemundu an hani timmude chapan tati mayru
se krab so ngabirdo be malame ande ngalodo bayni tertod miijoji modon no noddi mi do di do numeroji di kalon ko jiddon chapade jeddi joy chapade jitte nay sappo go sappo go chapade jeddi joy chapade jitte nay sappo didi hokkude carte kande wotirede de faaje lon wotidi kani wadirle noga e jena lewru jeu warordu de do carte puddi hokkede ile kenya le mali fu e mangal mudun eden gonde hokkede wakande tidalaji modon gonde matile sa haledni kanye le wud leedni mittitede wi ko modon ngabe hewbe kanye njoppi nokkule mu ben fa keben famtade kede Ousmane Ali Boudi
carte wote kande feccede le o imadara ana kawro e million jetti e ujinaji nay e chapande jeegon e nay woto be peccete le bureau ngaji wote ujinaji noga e tati e chapande nay e go golle feccugol carte de an hani jukkude wadede fa nyande woteji di kani wadede le region ngaji kewdi carte ngaji mube jotteke ka fa de peccele nukuje yogaje honjotobe ana lando landi kewdi le sahal e hakkunde leedi ndi nukuje kewde terroriste en ana gondi e wadde bonandaji batte rafinde nagu gondo hejabe lamu hewbe joppide no kuje altinere jappinende syndicat ko mondaw e gari no bomo ko do hollitinde ministre kejanaado golleji mabbe hollitinde metti mabbe le ko be kolliti e be darta e gouvernement o darano de nagu mabbe faabe kebe wadde golleji mabbe fewtude e o rafinde nagu mawdo gondo le leedi mendi woni ko golleji feccugol carte ngaji di anni wadede himbe hewbe dum wembi dum be ministre kumini do de nagu on holliti wiide himbe baltina hakilaji mabbe general salifu tarawari holliti wiide dabreji fu ana gondi amede fa golleji di gaddire no haniri
fa hande feccugol carte debe kolliti dum fuddi to kajoloto kanko kuma daw mawdo gondo to o noddiru makko hokki dum en carte de nabale commune ngaji jena gondi lamu kajolofu e man bangal mudun fedde de noddo ta sadinde be kollitiwibe joini plenti fewde e lamo odo plenti joinama le fedde sedia wonde be bi ko yubaki ko hebi be mambe mati e dum won sari yaji wotteji kesi bamadi le leji meden di do kabaruji be dokki do wakande be jidno e journaliste be kenen do pamoko do kanko lamido de do fedde sadio hollitiwno leedi ndi wori nyalawmo hande wotteji bawa landi nedde jati kedemo kanko Umar Mari ko ko sifido hen do fottitamu mumini sendebu
en dispositif additif de la CDAO
wonda bare CDAO ana hollita wide sariya wote hana wailtede lebbi jeego farde woteji wada manen de lebbi didi tan heddi mi den pella sariya wongola battel hollitinde wide assesseur dido tawete li sudu woteji goto mo gubbal lamu e goddo mo gubbe kibdube lamu hebe ngoni jati kibdube lamu constitution okay ana hollita wide wonda tobe latade hore jollamu o tawe be ngala le bale politika dido balmu yo candidat e ananke kono lamu o ana wawi subare candidat kan do latade keja do kibdube lamu muri bonde yo kabaru carte woteji wala fu ko sendi e carte nina wotirade mu nangata hore sariya keso o ana yedda
le germe de la contestation
fedde de no dirta hakkinde be gondi e famminde journaliste gombe le leddi no woteedi kanu wadirle noga e jena lewru je warordu le baldi di be pammina yimbe jottinobe kabaruji be golleji di kanu gollude yalla woteedi en lato woteedi labudi fati ibilisaji du matele hen kede mo kanko no dirta fojje touro kanko lami de do fedde de no dirta hakka ko mo sifi do hen do facci tango Ousmane Ali Bouli
l'importance de ces ateliers
nafangal kawrital ana mawni sanne na wa wede nafaji didi goni hen di gollede humunide jottinde kabaru golle radio ngaji wondi wadde nenno men daranto joni faminde halobe do radioji yalla ana pama golleji no woteji ngaroji di njarata dum yo sugula gollirde de arande sini be barkante en golle paminama no golleji di njarata dum wadan fa woteji ngaroji di ngada tawe basi fu wadai edo moji sanne dum sabede men gonde daranade dum ciagal dum kawrutangal wadan fa be andimbe golle mudum joddo kaltida mon fu holla ko woni hakkilo mudum sisliji kewdi kale sisliji gondi hen yo hollitinde sariyaji gondi bangal woteji kanye nafa gondo mo yitnobe kabaruji mbay wadde bangal woteji nafa ngal kawrutal balde didi ana mawni sanne nen hawrube hen be fu mon fu hollitan ko woni hakkilo mudum leynde jonde
ki oron lui
be kuliti wide majere wandone yonter jabbinonde nokku no dirte do kenye ba dum latiki sababu du so nangi kewde puddo ton yoga yimbele nangabe su uddabe kay be holli tawedo goto mabbe ka dalile hen adna sabi de pide de fiale kaso de be bi dum dal dum yoppay dum non wombe ton be kay kuliti di wide o monodire ablay mon kata burdo andi trade bubey holli tawedo wattu jon o yimbele hewbe kanyi en nanga ton du kambe wotnaabe gombe to kenye ba tobe be bi ko ndjali wadde do hen fa fame yalla hod wori odo su ko jokolle be bi kaza yimbel mabbe uddabe tokay to do joppite ko yawi kede mo kanko no dirte do modibo siso ko yo gote conseil ngabe to kenya bato ko mo sifido hen do faccitango Ousmane Ali Boudi
maji to nodo gote mayi hanke kay mangal pade kanyim pinoma nyane nangunoma de ko be nangimo dum be nabbi mo kay hanke honi ko mi mati wautu 23h wi aw heddaki e mi iyan heewi le redu makko dum lati sababu mayde makko o kabaru mi marti dum kumpa mer ngendi di jati holliti min wide gonga non min ko biata sariya donne leydi malindi yo leydi do sariya wodi wattu joni o jaati ministre commune do lamorde won le ngendi kenyo bandi kanko e gouverneur region kay bibbe ngendi ameni gombe bamako du ngari do hande tiagal mayde abdoulaye mone katande himbe kenyo ba yonki mbe ana metti sanne hande
studio tamani yo pabal lamu leydi suede danemark suisse e fedde leydi europe
sekrab dialo ne le kreduji di e puddiran do buguni do holitaame de yimbele hobe kany en jalti ton e woyde ko robin ngaji mabbe kesi gonde asede ton faabe keboton diam cini dam dido golle jara kan jukite ton le lebbi sappo jetti dum lato sababu su yimbele kewbe keboton diam cini dam kal musadda di bank mondial rondi dum ko be anni wattu lehna na buri milliardji tati cfa do to gorgal febde de noddirte sino idru kany ko do fedde de noddirte jawara solar so duru de gardan faado yoro so do holitaame le ko warata ko be ngaram be joddina ton fedde hande humanade kabaru nyame fa haare golleji sukabe jokolbe ngodo hejobe noddiri do jigi tugudum waran tawed le lamu yoro so yam foila buguni kany kolon jabali region sikaso le region segudum waran do tawel le sans blanc kany etominya be bidu ko anni wattu le henan buri milliardji tati cfa anni be ronda di dogal musadda je fedde de noddirte health service dum wadan to ko yata dubi nay nombe kollitiri wite se urudan garantimini redo siga dum do kuli koro do be kuli tiwi de wattu jono hono ko wadi ton ko ino metti sanne sabi de kasara goto matama to wiama feñango kammu sami ton le galle goto dum lati ke sababu so neddo goto heddi le hen neddo goddo kasen barmi le hen seddi be kan non kuli tiri wiide sekira do katten bete hande kabaruji meden di mi joti on sanne hedade heju jame ka fande kedde hedade honno andir onno do e seeda yotre meden de ana wodi wassalam